Exclusive from Zambian
Kids. Hey, kuno ndi nshikishiwe bwino bate film ba fili la bwino. Nikudi icon.
Pasto kande show walwa kana mwine yangu. Banka wewe bena ati papa. Ukupeli no wala na lalika. Na kuita wala wanyu.
Link up.
Nalipa ketike pa muu mwita mkuba. Amere fan kiwa riri lati naluba. Na mwipisha nishalanzi lati nabuwa. Ina better be lost than found natima. Niwena nishina, she said Fatima. Kweno limusuma, she said Bruna dishiba. But bao mifipuba. Better nindeshi man, dit tala la cause love kiss sana kamo walwa.
Walwa, walwa.
Ha, ife kamo walwa. Yeah. Tell my love this and now you feel come over, wah.
Bano!
You feel come over, wah.
Jama
love this and now you feel come over.
Yuko parika kero tuare mwona mo future. Tuatampano kusamwa tawa kake na kupa. Kanshika tukwe tea vengi kwa tini kumpari. Ifu ati tuala nako kanshika ritu gumba. Ndekweva vengi tuwa dressed up. Kuda mwona kwa tuwevo vewe got tap. I can't fall in love, love unji mwona nga trap. Ila lishoka funi viramba nga kutap. Kuchiranga bomyaba bakanga kesone na risara po fyo walwa
walwa walwa
ifa kano walwa
yeah
ifa mara ftesa na ifa kamo walwa ifa kamo walwa
yeah
ifa mara ftesa na ifa kamo walwa
nanina Christine nishindi 16 Muklas library, ndelolela Justin. He was the only guy na pampire motonze. Nobody would cut us, jiga na Beyonce. Long story short, school fees yandi tuareria. Anjeverat, isakama na shikabuera. Before we finish school, nizanga zangena. Justin, before exam, malo vile pamuera. Umutima broken, no musana frozen. Na lirile, fina makuis shoshen. Na eba best friend, arandi rati o shame. Na dikwebe dati love kesa, naka mobalwa.
Ubalwa.
Iweka mubalwa. Jama love this and I weka mubalwa.
From Zambian Kids.